jina ni huma basana.
Leo
nikitoka naenda kumwambia mama.
Wakati huu wa Jakaya yuko madarakani, mna shida nyingi, kila kitu mnajifahamu mnajua. Usiku mrefu mwanangu.
Nasema, nasema
inaniuma sana. Kila siku nyumbani kubomoka.
Nasema, nasema
inaniuma sana. Kila siku nyumbani kubomoka.
Oh yeah, yeah, yeah.
Inaniuma sana.
Oh yeah, yeah, yeah.
Kila siku nyumbani
record.
Oh yeah,
kubwa na wanawe.
Oh yeah,
zamu yetu sasa.
Oh yeah,
2:11.
Oh yeah.